Abaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu abatuula akakiiko k'ebyensimbi n'okuteekateekera eggwanga batendereza era basanyufu olw'omusolo ogwakunganyiziddwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibanda bya zaala nga bagamba nti gweyongeddeko. Okusinziira ku Benda nti Winyi yakolanga ssenkulu w'ekitongole kino ategeezezza nti omusolo gwe bakunganyiza omwaka mulamba gweyongedde bw'ogeraageranya n'ogwo ogwakunganyizibwa omwaka gw'ebyensimbi 2019-2020 era nga zeeyongeddeko okuva kawumbi kamu n'obukadde 14 okutuukira ddala ku 800 n'obukadde 79 obwakunganyiziddwa mu mwaka gw'ebyensimbi 2024-2025. Winyi era ategeezezza akakiiko nti bakoze embalirira ey'okubayambako okutambuza emirimu wabula ne gye bakola omwaka oguwedde mu 2023 ye yabayambyeko okutambuza obulungi emirimu gyabwe. Era ategeezezza nti waliwo ne bye baateekesa mu nkola n'enkola gye bayitamu okukunganya ensimbi zino nakyo kibayambye nnyo okulaba nga omusolo gwe bakunganya gweyongera. Era ensimbi ezaakunganyizibwa wakati wa 2015-2016 bwali obuwumbi 17 n'obukadde 400 nga zino zeeyongerako kati buli obuwumbi 323 obwakunganyiziddwa mwaka gwa 2024-2025. Omwaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu akiikirira Otuke Paul Omara atendereza nnyo omulimu ogukolebwa ekitongole kino ate n'okulaba nga bayingiza ensimbi mu ggwanga eziyambako okuddukanya emirimu.
One of our challenges is our law is weak in terms of curbing illegal operations. The law is not deterrent enough. For example, in section 67, it talks about a person who is operating an illegal lottery or illegal betting house will pay 48 currency points. That's about 960,000. Or imprisonment of 2 years or both. So now people go and plead guilty, they go back to do the same thing and pay 960,000. So we are already working on an amendment so that this can be more deterrent.
So you're responsible, you're delayed.
We're already working with the Ministry of Finance and Justice.